ingabo za Uganda zatoranyijwe gufatanya n'iza Kenya na Burundi mu kugerageza kuzana umutekano muri Congo zirategurwa zigomba kuba zinjiye muri Congo uku kwezi kwa cumi na kumwe kutarashira zizaba ziri mu karere ka Ituri inama ya ba president yicaye Nairobi buri gihugu cyahawe sekta nangwa akarere kacyo Burundi izaba muri Kivu y'Amajyepfo Kenya Kivu y'Amajyaruguru hanyuma Uganda Ituri
Generali ingabo za Uganda zari zisanzwe nyine aho mu karere mugiye kujamo hari hasanzwe ari gisirikare cyangwa kirwanya ADF kubukohereza abasirikare bitandukaniye he n'abari basanzweyo
abasanzweyo bariyo ku bwumvikane bwa Uganda na Congo nk'ibihugu byombi izi ngabo zigiye kujya mu Ituri zizajya gukura imbunda ku nyeshyamba zose ziri muri Ituri aho rero ugasanga ko akazi imirimo yabo itandukanye iya umurimo twakoraga na gisirikare cya Congo ni ugushaka no guhiga abakomerezo ba ADF naho iki gisirikare kigiye kugenda kizaba gifite manda nini nangwa mandeti nini kurenza Operation Shuja
ubwo muri iyo mandeti tubwiye muri make ibindi bikubiyemo uretse ibyo guhasha ADF
oya bafite bo bafite n'uburenganzira bwa kimbunda izindi nyeshyamba z'abanyekongo bakwanga nyine gutanga imbunda bazabayibikora ku gahato niyo mandeti barayifite
aho muri Ituri hari imitwe itandukanye za Kodeko abahema n'abarendo bari bamaze igihe bashamiranye hari indi mitwe za Maimai urabona ako kazi katarakazi karenze kugisigaye cyanyu agatarakazi kenshi cyane
igisigaye cyacu gifite ubushobozi buzavugana na buri muntu uba kuri kuvugana nawe ni nayo mpamvu mandeti yabo itarebana na ADF ahubwo irebanye niyo mitwe bavugaga ya Kodeko MIT n'abandi
ariko si ubwa mbere ibikorwa byo kugira ngo izo nyishamba zirwanywe bikozwe abantu benshi bagiye babikora ubu ngubu muri iki kigiye guhinda ko kizatuma murangiza iyo mitwe myishamba ko ari nyinshi cyane ibarirwa mu majana kurambura imbunda no kuyikubita kuyihasha
mu gihe duhawe uburenganzira tuzabishobora kuko dufite ubushobozi bukomeye
muzajyana na gisirikare kingana gute umubare w'abasirikare
twateguye batalion niyo twasabwe ariko iyo batalion ikaba ifite nyine ibikoresho bikenewe mu gihe baba batewe nangwa se bagombye gushyira agahato ku mutwe wose kugira ngo butange munda bafite ubushobozi buzagishyira mu bikorwa
ubwo nk'umuntu w'umusivili utazi bya gisirikare nkanje ubwavuga ngo batayo irimo abantu bangahe
nyine batayo irimo abantu igihumbi ariko nicyo nkubwiye ntiyongereweho abagendeye abakoreye abarwanira mu byuma byitwa tanks abakoresha imbunda zirasira kure abagendera mu modoka nangwa se motorized infantry abo bose bongereweho kugira ngo nyine iyo force izaba ifite ubushobozi bubwira abantu gushyira imbunda hasi bakemera bakwanga bakabashyiraho agahato
urebe hamwe intambara zo kurwanya abantu muri Congo ni mu mashyamba y'inzitane ntabwo baba bicaye ahantu hamwe mu gihe kwabasanga amabwiriza n'umuduha izo mbunda kandi nuko mwana bivuze no kuri EDF byarabagoye kubera kubura imihanda bari mu mashyamba rero abantu banyanyagiye mu karere kagari namwe mu bantu igihumbi hatari imihanda urumva bitazabagora
n'ubundi igisirikare imirimo dukora imirimo igoye tugenda tuyiteguye
ariko urebye ibyari byo byose akazi mumaze gukora mushasha EDF muhafatanye n'igisirikare cya Congo bimaze kubaha urugero niba bizashoboka cyangwa niba bizagira ukuntu bibateye ikibazo gikomeye
Congo ni igihugu kigari ariko Congo ni igihugu cyatumwana mu gihe abaturage bacyo n'inshuti bafatanyije hamwe kugira ngo bazane umutekano
hanyuma se hari igihe ntarengwa mufite cyo kuzakora ibi
icyo gihe cyatanzwe n'inama ya ba president ba East Africa icyo gihe rero ngira ngo ikibanza kiza n'igishira bazongera basuzume niba igisirikare kigumayo nangwa se gisohoka
hari abavugaga yuko ngo mugiye kuja igoma kwiyunga ku mutwe w'abasirikare bavuye muri Kenya ngo guhasha inyeshamba zirimo iza ya 2023
oya ibyo simbizi
ntabwo muri bujigoma nangwa epfo muri za Rucuro
ibyo simbizi
hanyuma mwe muravuga iki ku mirwano ubu imirwano ikaziri muri muri rucuro niho imirwano ikaza ubu umutwe wa M23 urimo kwigarura uburere butandukanye kandi Congo yaje muri East African Community dore hari abasirikare ba Kenya murumva mutakagiye aho hepfo ho urugamba rushushe mu mpamvu zo kuja iheru ubu ngo baha imbunda zicanga igikeketse
iteka ni gushyiza urugamba ugomba kureba icyaruzanye yubane ku bwacu tuvuga ko ari ubuyobozi bwa Congo ari M23 bakwiye gusuzuma icyateye iyo ntambara bakagishakira umuti kugira ngo intambara itongere. Yes.
Murimo kugisuzuma kandi mushizemo n'intwaro ubwo sicyo cyasuzumwa gute kandi nimo kubona mwoherereza ibisirikare bitandukanye.
Ibisirikare twohereje ntabwo bigiye kuri M23 kandi kiri cya kabiri ndakubwiye mandate yahawe ibisirikare ni gushyiraho situation nangwa se umutekano kugira ngo habeho kuvugana mu bya politiki political process.
General Kuraije nakurikiye ubutumwa bwawe washize kuri Twitter ubutangaza nyine ku gisirikare cya Uganda kirimo kwitegura kujaho muri Congo kandi nakurikiye by'abantu benshi mu karere bagusubije haba muri Congo na mu karere kose benshi mu byo basubije bumvaga ko batishimiye iki gikorwa bumva ko batishimiye gisirikare cya Congo cya Uganda kuja hariya muri Congo yuko ko gisirikare cya Uganda bagishinje ibintu byinshi amabi menshi muri Congo ko batagikeneye muri Congo ibyo rabivuga hwe
nanye mfite civil society organization zo muri Butebo na Beni byasinye bisaba ko ahubwo gisirikare cya Uganda kiguma muri Congo
nibyo
yego kandi kangubwira ikindi rero inshuti yanjye Uganda ntiririra kuba muri Congo na gato na gake pe hagira habaye umutekano mu burasirazuba bwa Congo niyo mahoro y'abanyayuganda nibyo niwo munezero w'abacuruzi ahubwo kuba muri Congo twe biraduhombesha kuko dutanga isene nyinshi kugira ngo turebere abagisirikare cyacu.
Okay.
Yeah.
Turagushimiye General Kuraije kwemera kutuvugisha no kujwi rya Amerika.
Murakoze.